proud hoe. It's the mic con.
Download it from ilovezedmusic.com.
Do the maure.
No manish.
Yeah.
So what?
Do the maure.
Akana makamu tira kundansh.
Ain't
nobody special.
What?
Special.
What's up, do the maure?
The party watching Dama.
Dama.
Gawali kwata molu yabili,
mishuri ule.
Gawali kwata menso yabili,
mishuri ule.
Wali kwata maboko yabili,
mishuri ule.
Gamafoni yabili,
yeda yule.
Gari kwata meo bestie,
mishuri ule.
Goa kwata gelo bestie,
yeda yule.
How about kama no more,
mishuri ule.
Bashfo kuba nasty, bafipanga fedon seva kuchaichi.
Maure,
nanga vadi abashinwako, donse muchikuru ave sana fanta.
Maure.
Nanga ka skulu, uliofpanga ti ate mwe skulu. Enadionse kusangwa na ba lecturer.
Nishina enadi ule.
Ain't nobody special.
Wada
special. What's up to the maule?
Ya party watching Dama.
Dama kwisa.
What's up to the maule?
Gawali kwa tamolu ya bili,
mishuri ule.
Gawali kwa tamenso ya bili,
mishuri ule.
Wali kwa tamaboko ya bili,
mishuri ule.
Gama phone ya bili,
yeah, enadi ule.
Ain't nobody special.
Wada
special. What's up to the maule?
Ya party watching Dama.
Dama kwisa.
What's up to the maule?
Gawali kwa tamolu ya bili,
mishuri ule.
Gawali kwa tamenso ya bili,
mishuri ule.
Wali kwa tamaboko ya bili,
mishuri ule.
Gama phone ya bili,
yeah, enadi ule.
Gawali temo kabwalwa,
mishuri ule.
Yonso sangwa muchikurwa,
mishuri ule.
Tawate moku waposoba,
ya wena ule.
Gawali temo tuwa kocha, iwe dionse kufuwa feu tuanona,
mishuri ule.
Chikulu fiola samba,
mishuri ule.
Na ukwata pona money,
mishuri ule.
Chikulu fiola pema,
mishuri ule.
Wali kwata pona phone,
mishuri ule.
Facebook ula sangwa,
mishuri ule.
Pasta,
bonse fetu ni maule.
Ain't nobody special,
wala special.
What's up to the maule?
Ya party watching Dama.
Dama kwisa.
What's up to the maule?
Gawali kwa tamolu ya bili,
mishuri ule.
Gawali kwa tamenso ya bili,
mishuri ule.
Wali kwa tamaboko ya bili,
mishuri ule.
Gama phone ya bili,
yeda yule.
Ain't nobody special.
Wada
special. What's up to the maule?
Ya party watching Dama.
Dama kwisa.
What's up to the maule?
Gawali kwa tamolu ya bili,
mishuri ule.
Gawali kwa tamenso ya bili,
mishuri ule.
Wali kwa tamaboko ya bili,
mishuri ule.
Gama phone ya bili,
yeda yule.